ama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi Whining a lale makai, you got them, give it his gepe. Two sen kali sin pepe. Four guy conang tempe. Master dung gashele. I need them gashen, give it his gepe. Two sen kali sin pepe. Four guy conang tempe. Master dung gashele. And niggy staff un peme. Flying knees and keke. Gaba bizu sleazy. Ausambe se poli. Amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya angithi ngihleli namahotman indli amatofolax nama Bentleys makhuluma isilungu ngehendi bathi wayini ngalali emakhaya ngiqashe ngigibele isikebhe ngithuse ngikhalise impempe four guy khona ngithembe master ungiqasheleni angithi ngiqashe ngigibele isikebhe ngithuse ngikhalise impempe four guy khona ngithembe master ungiqasheleni